ya buy pens. Nina magizo na we. Nina salamu na we. Dunia tuimalize, nitafune tafune nikule usinibakize, tamba na mimi wako wewe.